Se kwanga ikana mapenzi sahi. Labla nwe ni merokwa, mina kicha. Eti mimi uyo, kwanza tayo mapenzi nyewe siwazi. Porata ninyo sota, nijipela. Oh my god, mimi amwanta fote hela.
Hela, hela, hela.
Mapenzi siweza mishindwa. Oh mapenzi, yasha nipele kampela.
Pela, pela, pela.
Siwezi rudia ujinga. Bora nibaki single, nisake bingo. Nikeshe studio na droni nitafte nyimbo.
Bora nibaki single, nisake bingo. Nikeshe studio na droni nitafte nyimbo.
Ah, kumambe wa mapenzi na mimi.
No, no, no.
Sitaki shogo mwenzeni.
No, no, no.
Mambe wa malavi davi na mimi mwenzeni.
No, no.
No, 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 no.
No, no, no.
Nye siriasi, nilisha teswaga na mapenzi mkata kajue. Kitanzi, kumbe ulikuwa ni ujinga na utoto sijakuwa. Moyo teganzi, maumivali nzidi nkashindwa hata kupumua. Saivi siawazi, mimi mwachama na nitu kikubwa dua.
Saivi ni poke, party everyday. Mnaote sekai, poleni.
Oh my god, mimi amwanta fote hela.
Hela, hela,
hela. Mapenzi siweza mishindwa. Oh mapenzi, yasha nipele kampela.
Pela, pela, pela.
Siwezi rudia ujinga. Bora nibaki single, nisake bingo. Nikeshe studio na droni nitafte nyimbo.
Bora nibaki single, nisake bingo. Kesho studio na droni nitafte nyimbo.
Ah, kumambe wa mapenzi na mimi.
No, no, no.
Sitaki shogo mwenzeni.
No, no, no.
Mambe wa malavi davi na mimi mwenzeni.
No, no, no.
Oh, no, 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 no.